faafahin dheeraad ayaa ka soo baxaysa imtixaanaadka waddanka Kenya oo qish iyo dhibaatooyin laga sheegayay sanadka aynu kasoo gudubnay, waxaana dowladda waddanka Kenya ay soo saartay sharci cusub oo lagu baarayo dadka iyagoo qishka adeegsada, isla markaana imtixaanaadka loo yaqaano KCPE ee dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa KCSE ee dugsiyada sare ee bisha Noveembar ayaa dowladdu waxa ay ugu talagashay kharash aada u fara badan, iyadoo haatan ay socoto barnaamijyo dheeraada oo la ogaaday kumanaan dad ah oo ka qayb galay qishkii sanadkii 2015 inaanay dib u soo noqonayn. Barnaamij kale ayaa waxaa ku jira diyaarado, gaadiid iyo qalab kale oo si qarsoodiya dowladdu ugu talagashay, iyadoo loo sameeyey nambaro gaara oo waraaqaha ku qoran oo ardadu aanay qishi karin. Khamiis Cabdalla waxa uu ka mid yahay saxafiyiinta muddada dheer ka shaqaynayay dhinaca imtixaanaadka waddanka Kenya. Khamiis waxaa weydiiyey waxa ay soo kordhinayso nidaamkan cusub ee lagu ilaalinayo imtixaanaadka. Waxaan yiri,
first of all, the move which is being taken by government, I totally agree with the government because
haa sheegay in sanooyinka aynu ka soo gudubnay dowladda lagu eedeynayo inaanay tallaabooyinkii ku habboonayd qaadin, laakiin haatan waxaan aaminsanahay kuna taageersanahay dowladda in barnaamijkan qishka lagu yareynayo. Omo waxa macalin howlgab noqday muddo dheer lagu soo jiray waxbarashada, waxaan aan weydiiyey bal waxyaabaha kharashkan faraha badan dowladdu ay u bixinayso.
Exam cheating has previously been rampant in this country, and the position that the government has taken is prudent since
Omo waxa uu sheegay in aanay jirin fursad kale oo u bannaan dowladda, waana tallaabo waqtigeedii ku soo aadantay imtixaanaadka bisha Noveembar ee dalka Kenya, dugsiyada hoose iyo kuwa sarena ay wax badan arrintani ka qabanayso. Khamiis Cabdalla waxa uu ka hadlayaa bal qalabka ay dowladdu u isticmaalayso geedi socodkan iyo waxyaabaha ku jira.
The government plans to use chartered airplanes, and also the government would be using, I understand, containers.
Khabiis waxa uu tilmaamay inay jiraan kontaynaro gaar ah loogu talagalay Mombasa, Nairobi iyo meelo kamida garoomada waaweyn ee Wajeer, Jibaali iyo gobolka galbeedka, taasi oo lala soconayo warmarkii ugu horreysay oo waraaqaha imtixaanaadka lagu galayo lagu qoray calaamada gaara, oo xitaa haddii ay koobiyeeyaan ama nuqullo ka sameeyaan ama meelo kale loo bedelo, oo aanay suurtagal u ahayn in ay ka baxsadaan madaxda loogu talagalay iyo dadka ilaaliyaasha ayaa tiradooda la kordhiyey, iyadoo bisha Noveembarna la filayo isbeddel weyn inuu ku yimaado imtixaanaadka dugsiyada sare iyo kuwa hoose ee loo yaqaano KCPE iyo KCSE. Yasiin Azawar, VOA.